waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
aan ku bilaabo xubinta sportiga, ciyaartoyda xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal ayaa gaaray magaalada Garoowe, iyadoo halkaasi boqolaal dadweyne ay ugu sameeyeen soo dhaweyn aad u heer sareysa ka gadaal markii ay ku soo guuleysteen tartankii kubadda cagta ee gobolada Puntland oo lagu soo gabagabeeyey garoonka Cawaale ee magaalada Galkacyo. Tartanka ay ka qayb galeen ilaa 8 gobol ayaa ugu dambeyntii waxaa isugu soo haray kooxaha gobolka Nugaal iyo sidoo kale gobolka Mudug. Ciyaar xiiso badan ay ka soo qayb galeen dadweynihii ugu tirada badnaa tan iyo bilowgii tartanka ee ka dhacday garoonkaasi Cawaale ayaa ugu dambeyntii waxay labada kooxood isla dhaafayeen barbardhac, iyadoo kadib loo baahday gool kulaadyo ay sidaana natiijada ku raacday xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal oo markii saddexaad ku guuleystay tartanka kubadda cagta ee gobolada Puntland oo 9 jeer iminka la qabtay. Dhanka iyo qaaradda Yurubna waxaa si rasmi ah u bilowday tartamadii dhanka naadiyada ee Champions League, Conference League iyo sidoo kale UEFA Europa League. Kulamo xiiso badan ayaa dhacay xalay iyo habeen hore marka aynu eegno tartanka Champions League oo ah kan ugu xiisaha badan marka loo eego tartamada ciyaaraan. Naadiyada qaaradda Yurub ayaa waxaa wada kulmay gruubka E, kooxaha Feyenoord iyo Celtic laba gool eber kooxda Feyenoord ayaa ku adkaatay, isla gruubkaasina Lazio iyo Atletico Madrid ayaa ku kala baxay gool iyo gool, iyadoo goolku ay la hormartay kooxda Atletico Madrid ee dalka Spain. Hase yeeshee Lazio uu bareejiyey goolhayoodii la yiraahdo Ivan Provedel, kaasoo dhammaadkii ciyaarta daqiiqadii 49aad goolka barbardhaca kooxdiisa gacanta ka saaray. Gruubka F, kooxaha AC Milan iyo Newcastle ayaa barbardhac ku kala tagay, isla gruubkaasina Paris Saint-Germain waxay laba eber kaga adkaatay kooxda dalka Jarmalka ee Borussia Dortmund. Gruubka G, kooxaha Young Boys iyo RB Leipzig ayaa wada kulmay. Leipzig oo Jarmalka ka socota ayaa 3-0 kaga adkaatay kooxda reer Swiss ee Young Boys. Isla gruubkaasina kooxda difaacaneysa koobkan ee Manchester City ayaa 3-0 kaga adkaatay kooxda Sevilla Sverda. Gruubka H, kulmadii dhacay kooxda Barcelona ayaa 5 ka waraabisay kooxda dalka Belgiumka ee la yiraahdo Royal Antwerp. Isla gruubkaasina Porto ayaa 3-0 kaga adkaatay kooxda Shakhtar Donetsk ee dalka Ukraine. Kulamadii kale ee xiisaha badnaa ee tartankaasi Champions League ee la ciyaaray, Galatasaray ayaa 2-2 waxay la gashay kooxda Copenhagen gruubka ee ayay ku wada jiraan. Isla gruubkaasi ena Bayern Munich ayaa ciyaar xiiso badan waxay 4-3 kaga adkaatay kooxda Manchester United ee dalka Britain. Group B, Arsenal waxay 4 oo degdeg kaga adkaatay kooxda PSV Eindhoven ee dalka Holland, iyadoo isla gruubkaasina Sevilla iyo Lens ku kala tageen gool iyo gool. Real Madrid ayaa gruubka C gool soo daahay, waxay kaga adkaatay 2-0 kooxda Union Berlin ee dalkaasi Jarmalka, iyadoo isla gruubkaasina Napoli 2-0 kaga adkaatay kooxda liyado Braga. Group D, Benfica ayaa looga adkaaday 2-0, waxaana tubtay kooxda Salzburg iyadoo ciyaaryahan kaarka guudan uu ka qaatay kooxdaasi dalka Portugal. Isla gruubkaasina Inter iyo Sociedad ayaa ku kala tagay gool iyo gool. Ugu dambeyntiina ciyaarta tenniska, ninka reer Britain ee Andy Murray ayaa guul ku daafuray tartanka Zhuhai Championship ee tenniska ee ka socda dalkaasi China, markii uu la ciyaaray tennisanka u dhashay dalkaasi China ee Ye Kongmo, waxaana xidigii hore ee kaalinta koowaad xidigaha tenniska dunida uu kaga adkaaday Mo 7-6-6-3, isagoona hadda tiigsaday wareega 16-ka tartankaasi. Waana tartankiisi ugu horeeyey 16 sano jirkani Andy Murray, tan iyo markii Great Britain uu gaarsiiyey ruuc dhamaadka koobkii Davis Cup. Waxaana hadda wareega 16-ka uu kula kulmi doonaa tennisyahan Aslan Krastev, oo la xusuusto in Murray uu garaacay markoodii ugu horeysay oo ay kulmaan 2022-kii ciyaaraha Sydney, Australia ka dhacay. Xubinta Sportiga SBS Muqdisho.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.